You are tuned into the baddest mix ever out of Hypoti Entertainment.
Anamanyo pesa jabondo kilwango molo gang. Ayet malich mkono ni kaza bolo yang. Kone kaza bolo yang. Kone kaza bolo yang.
Masike zina kara.
Mama niko solo sina kija niko lojo.
Dos, iki amka. Ongeza dos. Just for a sec. Bonga na boss. Just for this.
Hey. You tell me.
Kemba kemba chura wewe umelalisha basi wewe kemba chura kemba chura kemba chura kemba chura wewe umelalisha basi wewe kemba chura
kwani rien chura na kibez amezaza mbaya hadi akachachisha bed sino basi na maringo na bash pinda kama na mzinga bora uniseti mashash napenda ngeo sio upendaga machacha nanga stories za my feeling ajui amekash najuni chura ya pigagi marasha nanga stories za ubabi juu upendaga maras
kemba chura kemba chura kemba chura wewe umelalisha basi wewe kemba chura kemba chura kemba chura kemba chura wewe umelalisha basi wewe kemba chura
nimkani chura nana dudu na pigu chuma hata kama akoloka ndovu si atachuna naka kuna mradi si atongeza yoko zuna ukilegeza si utoka brusu kembe chura sura kiatu na unataka boy kao zuna achapa nganga kwenda tekwa na kina ubina na atirere reke gwira shoka netina tagusha fagi otarete wone dhitima kudireda fitina leta na rego shina kemchura ni kiura wina mwana gati
Wolan,
hey,
Wolan,
Kemba Toto. Kama kuna kana mama yako, usikuje hapo. Kana mama yako, kama kuna kana mama yako, usikuje hapo. Kana mama yako, kama kuna kana mama yako, usikuje hapo. Kana mama yako, kama kuna kana mama yako, usikuje hapo. Kana mama yako.
Yone gal kale utandress Nipunguzia stress mjulu bang Bend bend niku bang bang Alejandro chief inspector Nipo zako na zinyonya kama nectar Kitu mufata solo ni macheta Sio bomi nalipuka ni mavela Tunefuliza leo kivuvuzela Zimetushika zimetufunga kijela Riang ni kukambatia na kukemba Na mawezere uziza ya ayela
Kama kuna kana mama yako usikuje hapo Kana mama yako kama kuna kana mama yako usikuje hapo Kana mama yako kama kuna kana mama yako usikuje hapo Kana mama yako kama kuna kana mama yako usikuje hapo Kana mama yako kama kuna
kana mama yako usikuje hapo Kana mama yako no te lo dices poco 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 te quiere Uy ateza cabele Nemba ni no se estinge dance dance
Hey, it's your boy Hyphen Chief in the mix. Hey, 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 it's your boy Hyphen Chief in the mix. Hey, 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 it's your boy Hyphen Chief in the mix. Hey, 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 it's your boy Hyphen Chief in the mix. Hey, 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 it's your boy Hyphen Chief in the
mix. Hey, 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 pigwa mboko, pigwa mboko hii mchezo ni haram Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni narungu na ni tam
Boko haram Boko haram Hizi tiri tunazite zina karam Boko haram Boko haram Boko haram Hizi tiri tunazite zina karam
Pigwa mboko kushodo loko nyoto Ako shopo lotion mapunyeto Itapoko mashada kani mento Unangawa madam ni kani dento Naziaminia ni nanguu bila njugu Unastuka na utadosho na kirungu Geus lekwi na mecheze ya madudu Nako dudu na nyuma anatundu Toka green ni najaba ni kuchum ni kusetie kichom ni kurulie kindom ni kuchambue kifom ni kumangie kisho ni kudarue before ni kuzamue dufo Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko hii mchezo ni haram Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni narungu na ni tam
Boko haram Boko haram Hizi tiri tunazite zina karam
moyo vile ngumu asokupenda mume kisogo akofichane chane tenu silete nyoto
it's your boy has a chief in mix
I need some love now pull on
Mapenzi kibop macho ya natongo Aya na mwenyeo ya maridhiano Picha na kata mamodo na anachongo
Semi huru ila
Upendo kwa ya iwezi fosi moyo Aso kupenda mupe kisogo Tusipoteze nende musilete nyoto
Semi huru ila
I need some love now Some real love now wa wa Yeloni kuta sitamani Nipe pombe ni mwage rati I need some love now Some real love now Yellow ni kuta sita man Ipe pambe ni mwage rati
Mapenzi safari Kiri the end of donoki Ila yanaweza kukosta Yanaweza kukosta Mapenzi safari Kiri the end of donoki Ila yanaweza kukosta Yanaweza kukosta
Umeivisha, umewezesha Na kuna venye mafisi unawatesa Jo, ulifanya ni wachane na Melissa Patricia, Vanessa, hata na Teresa Mama niko solo, sina keja niko lojo Kiza ni utalamba ukijai ukiona Akifika erianda, msokona Wabebe na kiondo ukiguza kanyondo Fika kani joto kine wapa wachokoko
Kikupa silva goro ntapu ya kameno Chumini kirimba kwa shia kama meno Kapino noyo zote ngatiana dende Tusaina royo vitu kibla Yuna kindovu badai kekate pende Yuna nyungo kikate kakate Napenda kwando 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 kwando
Hey Kuchi You tell
Kwanza venye umejibeba nga miudai miupenda napenda Chako venye uicheza nga miudai miupenda napenda Figa fire ni dangerous miudai miupenda napenda Fanya na feel kama veteran miudai miupenda napenda Miupenda napenda Miupenda napenda Miupenda napenda Miupenda napenda
Penda,
Yeah. Love it when you make you suck my bones like a ball Make me think it's a tall and tough like a wall You pretty girl, it's a bad man I call Make you fly high like a bird and drop down at all Hey, tell your body good on it, I'm at me Hey, thick mommy, back it up on me Hey, this something so tight, it a grab me Hey, anything me say, you do it gladly
You penda and a penda You penda and a penda You penda and a penda You penda and a penda
Ringi na niagoro alafa kuwe solo Kwanza kiwa momo buda na mchongo Macho za kondogo chongo Na mimboko mbaka usogo Tima kiwa kampwa na stone proper Alafa kiwa batwa na dondosa Pale downtown na na dondosa pale down kudondosa
Venye wejibeba nga miudai miupenda na penda Chako venye wejibeza nga miudai miupenda na penda Fika fire ni deja rasmi
Ndu mwambie ongeza sudi astie Mbembo silie kwa bezo weni kalie Pandisha msuka pepe nizungushie Akisha kukapele nikatishie
Hey
son
Hey
B
Bizode
You know
Hey son
Hey B
Hello mwambie ongeza sudi astie Mbembo silie kwa benzo weni kalie Pandisha msuka pepe nizungushie Akisha kukatele nitachishie
Bizode, bizode It's another one, nigode
mada safi IG yenye hygiene mwaga maji dripping wezi mopi nilikafunga nikatupa keys Swiss beat alishia akanipa keys black and white daily zangu low key lyrically sick kuja na doki yeah yeah nasikanye nge nge nasihanye yeah 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 Nasikanye we 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 Nasikwe we yeah 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 Nasikanye we 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 Nasikwe we Need a plumper venye na bonga cho kwenye box are the only place na kwa kaligi so ligi libido niko mangiri do NFL NBA iso mbili bro spiki show bila guala Babylon nigga nigga wapido wapido kama is a bitch na weni wagido Mary Jane wapido hey, na Mary Jane ame come na Mary Jane I guess ni ile geta ya kumedicate number 8 but a ball like 2-3 balling now wengi wako chupri kaupendi soka we can't kick it kanaki Kick it, Uliza Bruce Lee, London, Paris, hold up, I don't know about me. Yeah, 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 that's yeah, Kanye, that's it, Kanye.
It's your boy,
Anyezi baby girl, watuka pande gani, mina penda tuizo dhuda Nastaki para zako za kireja reja, mina penda tuizo dhuda Anyezi baby girl, watuka pande gani, mina penda tuizo dhuda Nastaki para zako za kireja reja, mina penda tuizo dhuda
Nagu shege shege, kidi lola lola mami, mimi ndio bad man Uki shege shege, uki dondo dondo dosa, wewe ndio bad girl
Nilikuwa jam sign ndio na kam Hawa toto si wanapenda vitu tam Wapatie wakanyone vitu smart Ni watese ni wanyeshe hizi plan Hakuna aja dry dry usiban Hakuna zao mleto washa shash Hakuna upper cock fest hizi bash Hakuna makali na kwani hii ni church Niko shuan mejipin ni narunguna Ni mpige za ulevia toke rukuna Toke huku na ukwe chishe google ma Aguze izo wires kie dhichuma Suko veri mina dai ni kusese Ongeza izo glass bana ni kubebe Ongeza hadika ye ni kuyembe Ukidai kukatwa ni na wembe Weka weka ongeza ingini adi nseme Dara dara iyo turi adi nseme Ni msupa ama chura bado ako Sababisha tu wakunyo idha wako
Kitu miungo jeni gazeti ya Sunday Kolabu next ya Yesu na Rena Grande Karao mkurino ama kuwa fandi Nalirea sana kunipata sobasa
Kam kam kam
banana. Mina eo bas tunabakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Madibala na zinyama nikani kondonyo. Nikidungi nimepaka netacho mamboto. Nikidudu nikinyanya napoteza toko. Zikibundi zikinyana zipeleka soko. Kando tapo machapo mbake tuwe toto. Pigwa finga na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lofta na piga koto. San pigwa ralo kupaka na joto.
Banana, mina eo bas tunapakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda, si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda, si upandana.
Shandana, kani mlena inabidia weke lawama. Toka tiki chiki mbanga basi ulala. Toto yako yeke fiji ndai ulala. Anda wuta na kwamia shai.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man, peleke na ring. Zikinyanya, peleke na ring. Mangoka wakifika basi, peleke na ring.
Niko ring na bifuacha niwa. Zimeshika na bifuacha niwa. Kwa the ring uyo bana chakua. Shikilia bana uyo chakua.
Kiki waka man, peleke na ring. Zikinyanya, peleke na ring. Mangoka wakifika basi, peleke na ring. Zikinyanya, peleke na ring. Mangoka wakifika basi, peleke na ring.
Sare jungi usbona chaniwa. Akidai rungu bona chaniwa.
Zikinyanya, peleke na ring. Mangoka wakifika basi, peleke na ring.
Nawapeleka na rada na wapeleka na ring. Kama au na rada mzeya belisha ring. Hapa niko sakata, sakata kam sakata. Shika yoyo kama ta kama ta kam sakata.
She want a
Bidi zetu stream. Kengela bunda.
Yulemluya wa.
Holamu.
Jibete yondu bi.
Nawa.
Yulemluya wa.
Holamu.
Jibete yondu.
Holamu.
Jibete yondu bi.
Nawa.
Jibete yondu bi.
Nawa peleka na rada na wapeleka na rien. Kama au na rada mze ya belisha rien. Hapa niko sakata sakata kam sakata. Shika yoyo kamata kamata kam sakata.
She want a bad man lock it up. Never seen one like lock it up. Turn around, squeeze and lock it up. Bend over, stretch for the lock it up. If you get step, you napenda easy vitu. Ebu lalishe neti bado unakutu. Na mapunyeto sona juwa weni sugu. Mango soko wa udai weni ndugu. Kuja kwangu wakidai njugu. Security ni ati wanadai rungu. Reni gani hata, nilidhani hata. Jona rungu hata, mbolo flani hapa. Piga punyeto akikaza kani dry hata. Sorry flani za warasu wakibanshada. Niko pin na kichingri kani ngale hata. Christoph Rangadan, Daniel Himasha.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man, peleke na ring. Ziki nyanyan, peleke na ring. Mangoku wakifika basi, peleke na ring.
Niko ring na bifuacha niwa. Zimeshika na bifuacha niwa. Kwa the ring uyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man, peleke na ring. Ziki nyanyan, peleke na ring. Mangoku wakifika basi, peleke na ring.
Karika Steph ma 3 pointer 2 Sifani Stephanie wangana yangu tatu. Jujoti zangu wanga round tatu tatu. Muhoko bigi mini blue ya mifika jibantu. Engale ngale Kulibela ring.
This is not for the weak but for the children.
Check out how utawala. Okay. Satan.
Oh baby girl, stand up and wind your waist. You're big by me, wind your waist. Yeah. Oh baby girl, stand up and wind your waist. With your big tummy, wind your waist, yo, yeah. Ushaze mosha sezi keti chini. Ama, ama ni ma ama ni vilo mevalia mini. Baby, take it down, spin it, what he can do like you, na na. I said down, spin it, what he can do like you, na na. Oh, baby girl, stand up and wind your waist. With your big bummy, wind your waist, you, yeah. Oh baby girl, stand up and wind your waist. With your big tummy, wind your waist, yo, yeah.
Hey, hey, you tell me. Hey, you tell me.
Ilo napendeza, chupa kavidia desk. Miniskati ya leather, kibenje Gucci texture. Sifa kwa ebeneza, jua vile unatutesa. Na vloko solo mam, na unani follow hand. Sudikai, nyingi nga, idhi nade, akoro hand. Anamanyo pesa, jabondo, giluango molo gang. Ayetch malich, mkono ni kaza bolo yang. Anamanyo pesa, jabondo, giluango molo gang. Ayetch malich, mkono ni kaza bolo
yang. Wendo shikisha, nike chachisha. Akadoli,
akakia.
Niko guzisha, rongo nikipuliza. Niko mashisha, nikushuka nao nao bila mabisa. Niko magiza, jaba nao 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 nikumaliza. Fika au 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 bila bakisha. Ati ule dem cute na covid. Ati ule churampole na covid. Ati ule bazi sponyo na covid. Jwa covid, lae bigwe kit. Jwa covid, lae meze bit. Jwa covid, lae bigwe kit. Jwa covid, lae meze bit. Seti ngale, shash na yo kit.
Unanukia poa kweni umejipaka nini. Unakaa poa kwanza ukidunga mini. Unanukia poa kweni umejipaka nini. Unakaa poa kwanza ukidunga mini. Unanukua kweni umejipaka paka nini. Unakaa poa kwanza ukidunga mini. Come through manze misi wezi kosa kiki. Dem anarenga badai anapigwa miti. Cheki mambichwa kuseti lazima. Skimbi akidai dick mina zamisha. Madredi kwa kichwa makali lazima. Kabisikika kikam through lolota meza. Niko kitu mini kokutu. Jugu zikisha lanrausha hiyo rungu. Niko kitu mini kokutu. Jugu zikisha lanrausha hiyo kitu.
Jwako vitu, lae meze bit. Jwako vitu, lae bigwe kitu. Jwako vitu, lae meze bit.
Jwako pitu, lae bigwe kitu.
Ati ule dem cute na covid. Ati ule churampole na covid. Ati ule bazi sponyo na covid. Jwako vitu, lae bigwe kitu. Jwako vitu, lae meze bit. Jwako vitu, lae bigwe kitu. Jwako vitu, lae meze bit. Seti ngale, shash na yo kitu.
Mipoli wa muranga kichomba ya kiwalai. Mikati wanahuda na kata nende malaya. Jizu mkutu miyokuta niza Himalaya.
Mchungula, aluta. Pate best na maboys tumechill tunakata mizinga, aluta. Na madame wakikam na ona tunakuanga girimba, aluta. Na mawete te wete te boss utabaki umelola. Ochungula, aluta. Pate best na maboys tumechill tunakata mizinga, aluta. Na madame wakikam na ona tunakuanga girimba, aluta. Na mawete te wete te boss utabaki umelola, aluta. Tuko jing na majong na mafans wa kubezwa na zoza, aluta.
Ati fomzi ukam ni aluta. Ati rieng za ponyoto ni mafuta. Shikisha njitu ndo indi zenge ushupa. Uliza guashiwe pepa na mashuka. Lendo store ndio ni kuchome kibono. Ngore odi ndio ni kusho ukiponwa. Rungu yangu sutabaki ukishonwa. Pige munju ndio ashikwe na homa. Hii ni tension na itaji kuseti. Mangyo swako wengi na itaji kumedi. Bash ni ya waras chui ni kue kipedi. Kauna usoro chui ni kue kipendi. Bashi kwa fine chui ifike weekendi. Awa super wate na wapiga paki. Sina ndai nilipote zanga kaka. Ngeus ako jabana na dice chui french kiss.
Pate best na maboys tumechill tunakata mizinga, aluta. Na madame wakikam na no, no, tuna na kwanga girimba aluta. Na mawe tete we tete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na majom na mafans wako bezwa na goza aluta. Aluta, aluta, lompaka aluta, 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 lompaka aluta, 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 lompaka aluta.
Watch chumela lendani, watch chumela lendani, watch chumela lendani, watch chumela lendani. Kijana tari misi lalangi kwa kazi, na stamina mimi nayo kaya jini. Watch chumela lendani, watch chumela lendani,
watch chumela lendani. Nateka ngeo sogedo ama wendani, chapela lewe lalisha uko ndani. Tangu rem squeeze mkoba ni wengi, tangu wengi squeeze mamblina ni wengi. Tangu lolo squeeze wa mblambes ni wengi. Tesa joyo turi kishenzi. Hadai lolo ya nataka chuchu. Hadai kudarwa ya nataka munju. Free banton ya nataka buju. Penda yeye kwa sana majuju. Nilie ndani mangeus madudu.
Wacha chumela lendani. Wacha chumela lendani. Wacha chumela lendani. Wacha chumela lendani. Rua hazi takipido fendanginyo. Nise nyaradi nikichapa sinikifu. Na mihodari niwi chapaga na finyo. Na hapa nice mademo penda fimo. Akwanza ngoja amifika kijani. Mjadosi ya nataku tadani ya mebeba meli. Na mpiga luga sinajua yani ngeli. Mbe siyo punde tusharuga kwenye bed. Oh lord, oh Jesus, oh bleeder. Niwi kwa zadi sazile na shugulika. Niwa garapa na leo mebadilisha. Na leta vibes old school kaza isa. Na magizani ndo bado miuza madiwa. So if I'm on it I promise na leta FIFA. Hiki shingoni I'm sorry hiki umeza. Na hudi tena na tena sita kuficha. Wacha chumela lendani. Wacha chumela lendani. Wacha chumela lendani. Wacha chumela lendani.
Kiti wa ikusi miuka mbari. Nimejipinyu makundiku staki jakadali. Nisiza kabaki wale nimetoboka mbari. Nyamizo ina macha mohari. Na mabushti kutuka inataka sisa.
Soko, mi umcheki tu kwa lojo.
Kwenye lojo,
na napenda tu masonko.
Masonko,
na nakaka loko. Loko, na mina da international. Nasho, nikule hata kana macho. Macho, na hii beats ya pacho. Pacho, chapa kitu toka jasho. Jasho, tuambio kama kanjo. Kanjo, na rarua kama Rambo. Rambo, na mindo nyundo kaa guambo. Guambo,
uye dem ni mpoko. Koko, uye dem ni mpoko. Koko, tako fine, nako so hot. So hot, uye dem ni mpo hot. So hot, uye dem ni mpo hot. Koko, so hot. So hot, uye dem ni mpo hot.
Koko,
so hot.
You tell
so hot. So hot, uye dem ni mpo hot.
You tell
so hot. So hot,
uye
dem ni mpo hot.
This music is bashful, bashful.
Na sio ni kosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Na chueli diva lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Yeah, na sio ni kosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Na chueli diva lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Yeah, basi pale Instagram be. Bena penda sani zoma pale Instagram be. Bena penda sani zoma yani pale Instagram be. Better than the sign is on my Yeah, the pal Instagram, babe. Better
napenda sana hizo ma
na mukia niko insta supa na kusuka nuna dinda ringa vile divo na tatisha twitter pana dhani ndalalisha chuma ona huyu ako dance floor amebeba ona huyu ako japa na mabella ona huyu kinginyo na wakemba mshike kiuno kwanza twende dada blanda
na siuli cause I'm super si stress kama rene kisha basi unipe na chueli divo last money spend hata kani mita Mr. Bagain yeah na siuli cause I'm super si stress kama rene kisha basi unipe na chueli divo last money spend hata kani mita Mr. Bagain game basi pale Instagram bae bena penda sana hizo ma pale Instagram bae bena penda sana hizo ma yani pale Instagram bae bena penda sana hizo ma yani pale Instagram bae bena penda sana hizo ma
napenda hizo ma nilenga na
upo kwa hiyo tuna kwa hiyo
Oya DJ, chenda hii goba man. One seven.
Push and take.
Kiridi mi vi. Mi vi. Kiridi mi vi. Weka kademu kako fiti kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika. Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki. Yani Queen B Machine. Kakona Queen B Machine, sema Queen B Machine. Kame beba steki biki nika Queen B Machine. Kaki namazi ya chane nika Queen B Machine. Eki zidi umengua nika Queen B Machine. Umbala nyuki yoni yani yani Queen B Machine. Queen B Machine, sema Queen B Machine.
Kama tin basi nipe hiyo juice tambuika ina tin doza diaba ni kunyuke basi leo utatika ningoza wacha kwako weka mna kamisi nikidhani rodi naro kusukia ni mtaro misi fresha kwa mastingo nitakushika kill baro na ukianza ati kuwika nitakumwaga diadhana kugurumisha shimolo utadhani mcheza pa
weka kademu kako fiti kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika weka gando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki yali Queen B Machine.
Mi uneza nitakatelo mwoneza nitakwako itilafu sako inadea representing tujakuja kupoko marunyaru tumekuja sapana riko gang tumekuja kuchatisha tumekuja kuapeleka narie kabisa
itilafu sako inadea representing tumechill kwenye belt una seti si ati nini ama nini ni kumedi
logini ya kimonyevski
oya 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 ati hapa tunadam na tunazitoka toko siku hadiche hakuna kuchoka ni kuika tu
Watu wa kare ubangi ndio mekari hiyo bangi nipeleke na rieng manjege wa sini landi hakuna nare washashash na radi venye miudinya track walidhani hii ni pongi ya kaze akaze brayo mpenda manyonyo ameche tuko best konyagi jaju kasi doha tuches geto ni awa super joe so tingisha na yo pace ukicheke akina linda
oya oya
doba zade makufu
oya oya
sako ni hiti lafu
oya oya
so stretch izo mapaya tuka
oya oya
Itilafu sako ina di area representing Tumechill kwenye belt una seti Si ati nini ama nini ni kumedi
Logini ya kimonyosi
Oya 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 Ati hapa tunadam na tunazitoka Toko siku haniche hakuna kuchoka Ni kuika tu
Logini ya kimonyosi
Bogini ya kumbini ya kumbini ya
kumbini ya kumbini ya kumbini ya kumbini ya kumbini ya
kumbini ya kumbini ya kumbini ya kumbini ya kumbini ya kumbini ya kumbini I want be my little rapper there. And you know I got the keys to the city though. Oh yeah, sorry, why I wanna chug it there. I got the money and the power. Oh yeah, I want be my little rapper there. And you know I got the keys to the city though. Oh yeah, sorry, why I wanna chug it there. Chug it there, chug it there, chug it there, chug it there. Sorry, why I wanna chug it there. Chug it there, chug it there, chug it there, chug it there. Sorry, why I wanna chug it there. Chug it there. Lamba, lulu, lulu, lamba. Yeah, 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 yeah. Lamba lulu lulu lamba yeah 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 Lamba lulu lulu lamba
Piga goti anwadomo basi Toka geto neza cheesing kupeleke alikile Shigi shigi day out of 10 kula 10 Mwenye chuki na weme juzaidia hapa mtasi ndio ban customer bana fuata msupa kame kosa biga danki tupa one two ashaji kwa yani amana galis you bombastika shai lamba lolo lamba lolo lamba lolo lamba lolo shai lamba lolo lamba lolo lamba lolo lamba lolo shai lamba lolo lamba lolo lamba lolo lamba lolo shai lamba
sunajua tu ni nani
waka waka
Sunajua tu ni nani?
Mana bad man tu, mana bad man
tu. Sunajua tu ni nani?
Ojungulo family.
Safisha chakuchachisha, cheza chini buda unakasia. Safisha chakuchachisha, unachoma unaban una unachachicha chicha 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 chicha. Unaharibu, unachachisha na kuita form unaniaibisha. Mamanzi umekam na usura zinatisha. Ni magazla wanachachisha na uhazishiki manzete inaisha. Hey yo roba, ebu juwitisha juu watu wameti, hiyo form imejipa. Hey yo DJ, pull up select. Ama odi wana dance, wanatoa hadi shots. Na mamanzi wana dance, wanatoa underpants. Wanachoma, wanaban, wanachachisha. Vale social media, tuni mapicha. Snapchat install, tuni mafilter. Hizo pics na mafoto wana edit wana clock. Sijui photo grid lightroom photoshop. Hiyo binti kidrop wana dance tuna shot sebu. Safisha chakuchachisha, cheza chini buda unakatsia. Safisha chakuchachisha, unachoma unaban una unachachicha chicha 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 chicha
Dema kipita wanaguruma akijipa wanapiga bila huruma. Miracle baby zime nice na chachisha. Na shika jaba dudo zime jaba hasha. Tuko na Ruth, Sita, Karo na Natasha. Sikirunda wananza kutetemesha. Wamlambe
wamnyonye,
wamlambe
wamnyonye,
wamlole Shalkido ana spin na mayeng.
Na mayeng
Kani dem ana spin na mayeng.
Namaye
kati homa na shikisha namaye
namaye
sikishika ana drive namaye
namaye
kwa mini endo lisa bora ye
bora ye
anajua yo spin namaye
namaye.
Usiwoni nimefintika kulikuwa na kajam flani bad tumekapita pewa tozi ku nice twenda dance flow na juka dupa umefunga nipe dhudha yo kisinga ingatoka chini hiki kyangu kimese nipe sita mili mili wa mionyezi nikupe ukimble kina anza kugukuza unafle na kutema dema ni kushike filthy wa high chalpito mwenye mic na zitema kwenye flow tuwa bamba mnipenduru ni washo niki flow ni washo niki flow ni washo niki flow
wa mlambe
wa mnyonye.
Wamlambe
wamnyonye,
wamlambe
wamnyonye,
wamlambe
wamnyonye,
wamlambe
wamnyonye.
Bossy, bossy, godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy.
Bang bang bang, hey.
Brown and sweet, just like the chocolate.
Yo, Wiley,
you know what's on like me. They done a pussy pretty with the upper body. Shut down in the city with me bad girl pussy. Every man want piece of me. The back of them a pop and them a bun weed. Man want wine behind me, me off a move and dusty. I'm looking for a brother who got hella pound. 079, baby, I'm a hammer, did you stop?
Bossy, bossy, Godfather, man a OG.
Sean.
Hey, hey,
so when me see the body with it, maybe gala get with it. See the body with it, maybe gala get. When me see the body with it, maybe gala get with it. Wind up your body, yeah. Girl, when you
tell me, baby girl, how you do? Baby, tell me, make I know how you do. Baby, tell me how much I could pay. I will go fly, go anywhere for holiday. This love, now I long go low. This love, now I want it to go. You could play like with the movie, oh. That can play where you go, they play mommy, oh. Mommy, oh, mommy, oh, mommy, oh. Girl, now me go, they play daddy, oh. Girl, if you be baby, I be nanny, oh. See how she fine like a granny, oh. Yeah. Show my galangolo, oh. Why show my wife to roll it, oh. Baby, make a day where you day, oh. Come make a show you special loving. Show my galangolo, oh. Why show my wife to roll it, oh. Baby, make a day where you day, oh. Come make a show you special loving.
Anyway you day, I go day, oh. Long as I day with my baby, oh. Wait till them don't know them boy here too. Kiss me, baby, make them vex you. Got it in my time for their head, yo. Kiss me, baby, make I rest, yo. Nobody do me like you do. Kiss me, baby, make them vex you. This love, now I long go. This love, now I'm tinting, yo. This love, now I long go. This love, now I'm tinting.
Hey,
you too.
Baby girl, come run up on it. I know you love this sweet, sweet melanin. Oh, Ghana, you could be my sweet senorita. Malikan girl, come wine up for me. My Jamaican girls, come wine up for me. My daughter girls, come wine up for me.